fudena balabana nibarumizwa ibakubidwa ekisenge mumpewe yamanyi kusomerero chunji erukungiri bino bibade kusomero lya rerere SDN Sanan Primary School mu kibuga ekirukungiri ekisenge bekikubye ne kita Princess Ashaba wa miaka 12 abalabana balumizidwa mu kisere kya malaria ekyemisana nga kuliko Emmanuel Abisenguzi Treasure Azaura Masi aine Mbabas Onesimus Mugalura era nga basose kutwalibwa mu kalwaliro okumpi awo ne babongerayo mu Kambuga Hospital ate omulambo gwe gutwaliddwa e Buyanja Health Center 4. Omwogezi wa police mu kigezi ya Erimatre agambye nti ekisenge kibaddemu enjatika era n'alabula abaddukanya amasomero amalala babeere beegendereza nga n'okunoonyereza oba wabaddewo obulagajjavu bwe kukolebwa.